boca. Yeah. Nikiwa na pesa nachagua msosi, na vimba na kesha na tanua kibosi. Nikiwa nazo sishindi maskani, na zaidi nitamoka pale nje di msalani. Nikizipata demu lonae na mwache. Nikiwa na pesa najekea matabaka. Wengi wana pesa lokiwona unabisha, wanamiliki pesa natembea bila bouncer. Nazisaka ili nipate, na nikipata lazima niseme asante. Walio niona fara na kunita mimi bwege, nikizipata lazima niwaonyeshe. Nazisaka lakini zinasusa, nikizipata matumizi atajuta. Nitabadilisha title, nitabadili tabia, nitakanyaga auto na nitakanyaga gia. Subiri zipate hata kesho, nitasumbua mita mtaani, nishafunga sana jasho. Nikizipata ntadunda kibosi, kibosi, kibosi. Nikizipata ntaishi kibosi, kibosi, kibosi. Wee. Yeah. Smoker. Siku nikizipata mimi nitakaa mbali, sito iwaza audio wala kichupa kikali. Life langu bata tu kubadili pisikali, mwili ntaujaza tatu na kuvaa cheni kali. Nikizipata ntageuza usiku kuwa mchana, full time tupo klabu na wanangu wapya wana. Nikizipata nguo za zamani nitachana chana, full new blinks, full new glasses. Nazisaka ili nipate, na nikipata lazima niseme asante. Walio niona fara na kunita mimi bwege, nikizipata lazima niwaonyeshe. Nazisaka lakini zinasusa, nikizipata matumizi atajuta. Nitabadilisha title, nitabadili tabia, nitakanyaga auto na nitakanyaga gia.
Nizipate hata kesho,
nitazungua mita mtaani, nishafunga sana jasho,
nishafunga sana jasho.
Nikizipata ntadunda kibosi, kibosi,
kibosi, kibosi,
kibosi. Nikizipata ntaishi kibosi, kibosi,
kibosi, kibosi,
kibosi.
Msiombe nizipate hata kesho, bisti taisumbua mita, nishafunga sana jasho, tambo. Ila sijakata tuma,
shoma, badman shoma.
Nikizipata taisumbua mita, D-Lava,
Black Yoswazi, yeah.
J-Smoker
Venture.
Nikizipata
matumizi atajuta, makela 13
wambie. Nikizipata taisumbua mita,
taisumbua mita, taisumbua mita.
Adventure. Adventure.